Rising Stars Entertainment DJs. DJ Sarge. DJ Sarge.
DJ Sparta.
Yo, what up Africa, what up fam, it is a homeboy City Boy aka Bowazir baby, and I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it close.
People, it's your boys Mapozi Classic na tumechill na DJ Mkali, DJ Sonj. I'll see you.
Judas Finest DJ, DJ Sparta.
Hey yo, what up Africa, what up fam, it is a homeboy City Boy aka Bowazir baby, and I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it close.
DJ Sonj. Heat after heat.
It's hitmaker TK2 on the
bill. King Stars Entertainment DJs. Take it over the streets.
Bandana Edition. Heat after heat. Volume 6.
Sukumana aina kero nikulisa kataga rumba di machero kiwake tukizime pesa inacheo vimambo vifanyike shepu kijatelo
unavakatika ukipunduka shepu inavantatisha kero wambo inakata di maka inavomagika katika ukipunduka
DJ Sarge
wambo inavoka katika ukipinduka shepo inavantatisha kilo wambo inavoka tadi mato inavomagika ga
mitindo flani inayutu kosha roo uzuri wa numba umesha kijaza cho shikibumba
Me,
calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Wanarudi bila to be offendila. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City Shash. Chin, chin. Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, water guan, G. Na wa digida, waroro wa kitikita.
Me, kani beat na ua.
DJ Sarge,
kani shash na jua. Me, kani vajonya nua. Kani sabe na fua, kao jinta jua. Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajonya nua. Kani sabe na fua, kao jinta jua.
Sina presha kani manzi ya mebeba. Kani miti itabidi nime sare ketepa. Sina presha kani manzi na kemba. Nina chuma ineza lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba zo Nikona dema na madia bazo
Amenitoa Kenya mo
anaishika shika. Ameraruwa mpaka shacha manza kunilamba. Asha dai acha. Acha kuacha.
Naiwake, 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 naiwake. of your eyes, one crush a roll. On me more. Over a kit up, out there on a pendeza. Now come natural, much, much love. On me more. Yeah, like you, yeah, like you. Where's the part of dunia ni araijua upendo?
Africa, what a fam, it is a homeboy city boy, aka Bowazir baby. And I'm chilling out to the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it close.
Holla at your favorite DJ via 0704-048-128. DJ Sparta.
Papa yetu weke kano, maero tupa kwa rambo. Wanatamana tufunge sero, kupenara kwetu kwa okero. Jishila penzi so mgambo, nekupacheo komando. Umenteko menweka tero, simezi mate koromero. Yeah like you, yeah like you. Uwezi pata dunia ni araejua
DJ Pata. Your boy is Mapozi Classic, na tumechila DJ Mkali, DJ Solch.
Taswira peke, kwenye noto zangu chaba kimchimani. Nipate nikose, piga moyo konde atashusha jalani. We mwali ngao yangu, nilikyo mali zangu.
DJ Mkali, DJ Solch.
Nilikyo mkyo mzangu, we mwali ngao.
Kwako nisha data, sina ujanja nilewe. Itabaki kuwa wako, miaka nenda milele. Unachotaka ntakukabu, unapokwenda ntakwenda tu. Ili moyoni unilinde tu, na minaidi ntatulia tu.
Oh baby, mini kupende,
nikupende,
usinitenge,
sitokutenga.
Mini kupende,
nikupende.
Spata.
Baby, minataka
your favorite DJ via 0704-048-128. DJ Sparta.
A big bumper. The girl want back up on a installer. The girl have booty like a Range Rover. Too much data like a nymphoma. The girl want back up on a ride and girl hold me tight.
See the bandy
make me feel alright. Cause the boy can't stand out the zoom zoom nice. And the height when you give me make me feel like a giant.
With your big bump, with the girl you run me flip. With your big bump.
Entertainment DJs, DJ Sarge.
Baby kissing, baby kissing me, and they keep with change. Me I like you, we don't get the same. When you love me, me I love you more. Come on, move your wobble, mama. My shovel, move you, move you. And even cheesy man, you ain't can
DJ Sparta. DJ Sparta.
DJ Sarge.
Best of 2019, hit after hit.
DJ Sonch.
Baby kissing me, and they keep with change. Me, I like you. We don't get this one. Me, I like you. We don't get the
same.
When you love me, me, I love you more. Come on, move your wobble, mama. My shovel body with you. And even the cheesy man, you walk and hang a juju. Yeah. I saw the self be the people. Everything is simple. I don't know how I love to take them. Yeah, I'm back to take them. you with your giddy face. When you love me, me, I love you more.
King Stars Entertainment DJs.
DJ Spata.
Wendo uwa langu, ushanogeae ushanogeagae najivuniae ushanogeagae najivuniae
Judas finest DJ DJ Sparta
DJ Sound
After heat.
You know who it is. You're in the mix with DJ Sarge.
Again tonight, cause I'm taking this love to the club. See the guys, them a wine and bro, good for fine.
nilipenda utulivu. Nilipoma upe na sika majivu. Badaya kauna misi mkamilifu. Roo yangu katobo waka majivu. Kila nachofanya misi tushimboga. Misi tushimboga. Ninavuka misi tushimboga. Basi samahani anake. Mina hapa sitojibadili. Kesho yu ataka yule boni tauni. Uyo ndi ya liye janjaruka vema.
Spata.
Leo yu ataka na eka nyumbani. Uyo ndi ya taleta watoto vema. Kesho yu ataka na enda kazi. Uyo ndi ya taleta mapato vema. Kila nachofanya misi tushimboga. Misi tushimboga. Ninavuka misi tushimboga. Basi samahani anake. Nina hapa sitojibadili. Sitojibadili. Sitojibadili.
Yo, what up Africa, what up fam, it is a homeboy city boy aka Bowazir baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj.
DJ Spata.
Yo. Yeah. Guys.
Dip and wine it, Jamaica, dip it all the way to London. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine it. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Move and wave if you know
DJ
like it.
DJ Sound.
Dip, dip, dip and wine it. 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 Chini, chini, rumbo kia, mpaka chini, chini, katikia, mpaka chini, chini, rumbo kia, mpaka chini, chini. Ooh mama get busy, busy, busy. Ooh mama get busy, busy, busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na kwaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, ooh, nadizi. Ooh, ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Minapenda rafu. Tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu. Whiny dip, 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 whiny.
Baby, oh, baby girl.
All right.
The way you move your body, oh, baby girl. You drive me crazy, my girl, oh no.
Oh,
I like
hear
what
this.
I'm feeling.
Oh,
don't call me Mr. Manning. Who wanna be
you know what you know.
DJ Sound.
Hi, baby, oh, baby girl. Hi, baby, oh, baby girl.
All right.
The way you move your body, oh, baby girl.
You drive me crazy, my girl,
oh no. I like what I'm feeling. Don't call me Mr. Maneno. Nitakuwa na wewe jino kwa jino. Benzi letu niwe kwa ola mfano.
Alright.
Pamoja tu ujenge muungano. Nielewe, niwe na wewe.
Ukinumiza itakuwa so.
Take you on a day, take you on a day.
I wanna make you my toto.
Girl, you're hotter than them. The way you move your body, say you're hotter than them. No for them a try, but you're hotter than them. Make you come in on me yard. Me not go make you sad, girl, no. Hey. I love the way how you wind on the stage, girl. Hey, hey. You got me stuck on your waist, girl, and murder.
Show me what you got, you. Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Show me what you got, you, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha.
You got my heart racing and stoke. Madumo me wacha macho kodo. Ukintazama wani pashok. Kunipenda mini me okota dodo. You got me yearning for your love. Tonight I wanna hold you in my arms. Your body calling me so loud. I like what I'm feeling. Girl, you're hotter than them. The way you move your body, say you're hotter than them. No for them I try, but you're hotter than them. Make you come in on me yard. Me not go make you sad, girl, no. I love the way how you went on the stage, girl.
Come on, girl.
Hey, hey. You got me stuck on your waist, girl, you murder.
Show me what you got, you. Tete Mesha, Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Bang, 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 baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha. Tete Mesha, baby, Tete Mesha.
A boom.
King Stars Entertainment DJs. DJ Sarge.
Yo, well, that must say, boy, Frankie D. Outta Dancehall MSN.
All your original teto pangilila Mubyo kolela wa sukuluma La vote sana kasana la Pyong pyong ganda lula Bimbula bankula ba Nzena ne bin sobela La vuyo yantomela Baby, baby, guliwana Omu kwanu wa guliwana Baby, guliwana Omu kwanu wa guliwana Wana
baby, and I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it clean.
Tingika, 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 tingika.
me girls and no, 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 no. She's the type of girl I need. Anangozi safi na ameshiba. Usinipe kama kawaida. Nipe kama umenyonya weed. Like a bubble gum, gagam. Kinipa nipe vyote vya haram, haram, ram. Rojo, rojo, zam, zam, zazam. Unapoleta kwangu nita kam, kakam, kam.
Shekita, 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 shekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 Lupita. Tingika, 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 tingika.
Hola at your favorite DJ via 0704-048-128. DJ Sparta, Judas Finest DJ.
Nikona sao, sao, do not change. Sao, sao, do not change. Jipange bro, jiarrange. Nah, sina doza kukupa. Niza kuspend kwa maherd na machupa. Full tank kama puta. High grade tunabuta. Madi, niko gay. Fuck container kini kuta.
Don't bother me.
Kwani naskuliendaje?
Ulini promise jo next time.
We, maze, liyaje nipishe. Niko juu ya konyage. Kizunguzungo, kizunguzungo.
Lewa.
Sioni jo. Vugu vugu, vugu vugu. Naona giza, manze. Washa stima.
Haka muzime sitima badu tunendelea kwaje.
Don't bother me.
Na nini? Aki maringo ndogo ndogo sita kumaliza moto.
Staki stress, no she don't.
DJ Sarge.
Nchisisha, nikikuona jami na chemka. Nisipo kuona pia na chemka. Usheze mbali, weni wangu. Mtoto geti kali, karibu kwangu. Mwili yako, nependa hivyo. Nywele zako, nazipenda hivyo. Mapua kubwa, naipenda hivyo. Haga pia, naipenda hivyo. Mwambia kizungu, wacha kabiso. Sitaribu kuplit, utatisha. Nikona wewe, bampa tu bampa. Kinasha kichangu, tendo.
You're my African woman. Ziggy, ziggy,
zaga. DJ Sarge.
You're my African woman. Ziggy, ziggy, zaga. I'm in love, so don't run away.
Ziggy, ziggy, zaga.
ya surandula jo lakini nyuma ikague tu vizuri jo ikue US boy child ndo kusema hakuna riba leta shash mtaani jo niko kwa nyumba tunapiga veve shada tukilia shida vako zako na ujinga peleka runda na wapeleka na rada uwezi dinda madem wanadai ati mie ndo master baba yao young slim ini rasta mic check 1 2 skiza punchline unadai umeiva umejicho nyanya ukitaka tao kumi boy child kasimu kameweza boy child maguchi na masalon boy child manze sisi tumekufa boy child boy child boy child boy child
DJ Spata
boy child boy child boy child boy child boy child boy child
boy child boy child
Red Bull.
DJ, DJ Spata.
I'm a ABC, I'm a 1, 2, 3, I'm a George and me, I'm a you and me, mbaka kile lendi. Hey, mumeni pa kinda kosaje kuingia kwako. Hey, mumeni baya watch la kosaje time yako. Mweni kartel na kosaje vibe yako. Na vile ni mekunyoa basi mindo baba yako.
Naipiga ni kaimeni kosea. Unaifinya hangangana kuto sea. Nika pima, hamo naipima, pima, pima.
Chapa kipo uwe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Goddess in this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine. If you meet me, I'm a kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face with give me the thing down. Hey yo, T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this mad girl craze. You know you can't come before me finish me race. But I know that. Da-da-da, give me more.
Heat after heat.
Boya VP, we go by the name White Flavors, chilling out with DJ Sonj.
Welding, Nishika Kama.
White Flavors, heat after heat. DJ Sonj.
Welding, Nishika Kama. Welding, Jomelea Kama. Welding, baby girl, Wamilia Kama. Welding, Nishika Kama. Welding, Jomelea Kama.
DJ Sarge.
Contact DJ Sarge on 0716-464721. Facebook and Twitter, Sarge Kenya. Instagram at DJ Sarge.
Judas finest DJ, DJ Sparta.
Okay, it's another one.
PCP,
White Flavors.
Welding. Nishika Kama. Welding. Jomelea Kama. Welding. Baby girl, Wamilia Kama. Welding. Nishika Kama. Welding. Jomelea Kama. Welding. Baby girl, Wamilia Kama. Welding.
Nimeshikwa na kichaa nikimsaka huyu day. Mama nifike ukambani nikasake kama day. Is it because he's on my pants is on ifata kila saa. Nakupenda sana mama japo shida zina hang. Toka mwanzo mpaka mwisho nita stick to na we. Kwenye kifo kwenye run itakuwa tu na we. Ombi langu likubali nikupende zaijawale. Bad gala itabidi ulegeze kwenye lipala. Lingala basi tuonye soko hulala. Bad gala itabidi ulegeze kwenye lipala.
Welding, nishike kama welding, Jomelea kama welding, baby girl, Wamilia kama welding, nishike kama welding, Jomelea kama welding, baby girl, Wamilia kama welding, shiki, baby wewe shiki, ukitembea unanipa shida, ushanivutia, koko nita kwa milia, mimi nawe tunajenga familia, mapenzi kama mimea, mimi nitapalilia. Nikulinda zaidi ya malikia. Mapenzi kama mimea, mimi nitashalilia. Nikulinda zaidi ya malikia. Kuwa chapter, nipeleke tuna rada. Una sira kunichizi ni wapi umeipata. Wanipanyia, wanipanda isia. Mapenzi kaza kwanza ni kama tunarudia. Welding, nishike kama welding. Jomelea kama welding. Baby girl, familia kama welding.
I'm dude, sasa sebu, sebu inama. Inama, niki kwana baby inama. Inama, niki kwana baby inama.
Kwa bang bang, geuka niku bang. Bila unani check una dai mujulu bang. Tunachapa na sito hadi kwa bed. Sika maraka leo ni dang. Napiga hesabu vile uko fine. Chora namba 7, chora 69. Apendi Nairobi hakuna miti. Anataka wet climate. Imenti.
Wind that thing.
Girl move, girl bend that thing. Girl so fine when you move that kick. Girl so thick like chocolate milkshake. Girl them shake, bend it over. Ride my thing like a Range Rover. Scream my name over
to
and
this
over.
In DJ. And out and under DJ the cover.
Me and Mr. Lover like boom.
Tonight, I just give them music. Tonight, and then they feel my music. Shaggy long corny, shaggy long corny. I just put away the worry for this anger. I they give them my do every banger. International, no be local. Now my real face, no be poker. Then go chop them like Brazil. When I come through, they go lawyer. Tonight, I just give them music. Tonight, and then they feel my music. Come on, roll up. In body, Jacko Joe. Come on, roll up. In body, Jacko Joe. Shake it, shake it, look, call it up.
Holla at your favorite DJ via 0704-048-128.
I want to feel my body now.
Body.
Oh, I want for your daddy now.
Daddy.
Kuku, nina chupa ya pombe. Na yumba nisiku kanyage. Unulaki makone. Weka rumba nilimwate. Twende waina mawainu kaipime. Masai kapandisha mizuka sime.
Mizuka.
Oya bendi te bendi. It's time to chop my money. Come get it.
DJ Saw.
Who's a dad and mommy? Then come out. Go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die my baby.
Na ukinipenda, tajidai
my baby.
Oh, na komana zako kachiri.
Nation.
Macho yake nungunungu akinitazama. Na minagyoka nungunungu miba inasimama. Macho yake nungunungu akinitazama. Na minagyoka nungunungu miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, sidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Komanaza kachiri binuka kivumbi na jasho wawili kwenye mashuka. Asa baby
niteke
nicheke kama mtoto.
Baby tiske
apo ndo penye
uniteke
inenepe kama mpondo. No,
this been Dr. DJ Pata.
Asa baby, minataka ni kukande.
Pina mugongo, pina
yani pinda nikukande,
pinda mguu
nishikilie nami nikugande, mina pinda mguu ebu nipe nikukande, yani nikukande.
DJ Sarge,
Judas finest DJ, DJ Sparta, Sparta.
Heat after heat, volume 6, Bandana edition.
What up Kenya, this is your boy Lisby from Zambia. Me represent one time a music. You're listening to DJ Sonchi. Say.